sijja kutula ndi mbwangu waluwa kantu kokendese kavudde wa mukwano gwo Paulo kwegale nnyo kuzama yakutumidde nnyo tya kwagala kya kutwala kya kubala akumma butiribiri kye mwalagana talyekyusa talyejjulula. Chavuda tumira mamore mekumujja kumeme Boli chijujulu changu nyaba sente kukubuza buza Ebiso vyo vadoko za sonye none nyeze wana uli muntu sasurwa otobe mwesi kujja kuswara wefirize musajja olodi owawansali kuwa buyambiki ogwana kuguma omulinda malirize bulayo myezi bwezi musanvu ogumikiriza ku myaka eku myezi kinayanguwa Dimuzale we mityana nse kityo wanalongo semukaya Twasoma ni mkulu na misango na mkozi ne wa mume bamanyi Twayagala nanga na nyonyo naye kakwajerekana nange mujerekana.